Ekibiina ekitaba abakulembeze b'amasomero ga senior kya Association of Secondary School Teachers of Uganda kirazo bwennyamivu olw'okulekebwa ebbali gavumenti bwe beekola ennongoosereza mu byenjigiriza ne bakinoganya nti enkola eno ey'ebiragiro okuva waggulu ne bikka wansi ebakosa. Amyuka akulira ekibiina kino Christopher Opoka ategeeza nti abakulembeze b'amasomero abassa mu nkola ebiyisibwa abakulu kyewuunyisa nti ate balekebwa bbali mu nteekateeka zonna ekifuula ekizibu okutuukiriza ebyo bye babalagira obulagizi. Opoka era asabye gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo ku kwongeza abasomesa ba art omusaala. Bino abyogeredde mu kibangi ky'amakolero e Lugogo mu kuggalawo enteekateeka y'okusunsula abayizi abagenda okwegatta ku siniya ey'okutaano. Mu kwanukula minisita omubeezi w'ebyenjigiriza atwala ebyemizannyo Peter Ogwanga ategeeza nti gavumenti neetegefu okwongeza omusaala mu mitendera okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.